Azɔn mesusu be titsi lɔƒo lɔƒo wɔwɔ nu sia azɔn. Azɔn game la tututu eƒo ganu ɖeke. Azɔn minya mate ŋu aƒo esime kpɔ dunɔmawo gbɔna kple fofo kple vidimawo la mate ŋu aƒo Yosef kple Maria ŋu gbemagbe ŋuti si wokɔ aƒetɔ Yesu ŋu. Nɔvi ŋutsu ke menɔ dzeɖeɖo sue ɖe eme kple ame aɖe le dɔwɔƒe gake mesesese lãme si ene ɖo ŋuti sia le afi ma tso ame aɖe si kɔ woƒe gbɔ. Ke mekpɔe se be ale si aƒetɔ la gblɔm nenɔ na toɖolawo eye esusɔ vie makaka yeŋku la ɖeka ŋdi be maɖo ametsitsi la gbɔ. Wò sɔfo titi wònye. Yibua ŋukpɔkɔ ame sia nɔ esrɔ̃ sue si le afi sia enɔ nyanyui la gblɔm hafi wotsim. Henɔ nyanyui sia ƒe gbeƒã ɖem le Kentucky kple Tennessee towo dzi kple baliwo me kpakple tomekakulawo eye wonyawo eye wole agbe esime womekpɔ naneke aɖu o. Eye srɔ̃ nyɔnu sue sia le afi la eƒe nunyam le nunyatsitsi afɔ ga abe peni blave alo blaetɔ̃ ene gbe ɖeka be wòatsɔ adɔ srɔ̃a ŋutsua ɖe agblea dzi ne wòaɖe gbeƒã nyanyuie la. Ema sɔgbɔ ate ŋu ana be ame nadzɔ dzi menye nenema oa? Eye bena woabu be emlɔ afi ma esime nyuitɔ wu le dɔkitawo dome gblɔ be ele kuku. Eƒe aɖuɖɔ keke kɔ kansa la xɔ eƒe lãme kekem magate ŋu anɔ gbe o negbe hena gaƒoƒo xexlẽme ƒe aɖe ko neglo la ŋkeke ɖeka alo eve. Ke ema anɔ ƒe eve alo etɔ̃ aɖewoe nye si va yi ƒe etɔ̃ esi va yi. Ke eya nye si ŋuti sia le lãmesẽ me nyuie hele ŋutikɔkɔe tsɔm na mawu. Ema yi la ƒe ne nye nɔ asiwo esime kpɔ dɔyɔyɔ nɔvi ŋutsu ki anɔ abe ƒe ne nye esime mawu ƒe ne nye le asiwo ele esi fifia la nyi esɔgbe exɔ abe ƒe blanyi ene esime aƒetɔ la yɔdoe. Azɔ ɖe mawu lia bena mi ametsitsiwoa kaka ɖe dzitɔe ewɔ nɛ e amegã. Eyɔ dɔ Abraham esime wòxɔ ƒe alafa ɖeka eye Sara esime wòxɔ ƒe blaasieke eye wodzi Ismael alo taflatse Isak. Le wosɔgbea dzi le mía dzɔm ŋutɔ le esia ta. Azɔ mie nyɔ ŋutɔ mate ŋu anɔ nu ƒom na mi alia tɔgbe ŋdi la katã keke mina míaxlẽ nyaxɔsi la ƒe ɖe eye míage ɖe subɔsubɔ la me tẽ. Azɔ mesusu be ne anya mawu ƒe lɔlɔnu la medzi be maka nu si wova dzɔ la ta na mi eye le fia sia la ne aƒetɔ lɔ̃ la medzi be maƒo nu le tanya aɖe ŋu medzi be malé ɖe nyaƒoka dzi kple susu be wòayi ɖe godo enye eye ne miedzi be miava ɖo dzoe la esɔgbe ne kplɔlawo eƒe gbedasi nu vɔ la ekema nye hã maxɔe ne mawɔ nyaƒoka sia medzi be maɖe eƒe gbeƒã le eƒe vava ƒe dzo dzi miamiamia la ale si dzoawo ƒe ɖeka le keklẽ ɖe mia dzi fifia. Ke medzi be maƒo nu tso esia ŋu le fia fia eƒe dzo dzi miamiamia la ele afi wònye be eɖo nu si me fifi la dze si nanua tsi keteke la ɖo ʋudzeƒe. Mose enelia tawui adelia na mi ame siwo dzi be miake axlẽ esia enye nyamavɔ la eya ta mina mia xlẽ bubutoe medzi be maxlẽ ɖukui eve le mose enelia wiade me ɖukui etɔ̃lia kple enelia be makpɔ gɔmeɖoɖo sue aɖe na nu si medzi be magblɔ. kehazola ninya pokalama le kum hadola ajibe wana waje poku azo alo wako gombe akpasia na noji waduda esiale egodo yige ne nyejine nela miya tengu akpo miya penya pokalagbo be tefesi akpasia le la nam mato subo subo afe potu enwa mile ekpo ma esi anye nu nu yeye azo ne mi atemu ate de afisha tuku alo nuka ke mi awo la enyo ate ma nia de mi ajito gwange be mato vie mni chideka alebe mi atre yi magbe eke ma anna mi akpabli buwabe nyanya afisha mi aje goma ato alo de mi atemu atoji le afisha dea mi atoji de dea esogbe enyo.
Now we're going to read
Azomia Claire Mose Enelia
16:4. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron and said unto them,
Eye wo peta de Mose kple Aaron ngu ke glo na wo bena ya to do 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 akpa abli bolan le kokwe wo do me to ya de eye Yehowa le wo do me to
wo kam ke mi ho mi le ya do ku to me ji Yehowa pe sala to me ale and when Moses heard it, he fell upon his face. Our heavenly Father blessed these words and made a meditation of our hearts and the fruits of our lips be acceptable in thy sight. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen.
I want to take this as a text for what I wish to say this morning. Standing in the gap.
Wokata wole kokwi eye mawuke tena mosebe wokola yingbe to joba ni eye woglabana
and they said
kwo chi ya wonu so apa wola ele jibe ya wonu kwi
ameka ya wonu kwa mesi it's got any say so
tinga dele waglo eye nu sia meje mawu bra wa le kokwe wokona mosebe adiku oda to wogbo
Christ could not cross over Christ.
wonyebe ye ŋutɔ via ye ta
eye ale yesu tɔ eɖokui na fa alebe eya nake fe ɖe mɔ la ta ekema ne mose mate ŋu awɔ nenema o ʋua mele mose me o negbe amegbetɔ ƒe ʋu ko abe miawo ene ekema eya ta eƒe ʋu mate ŋu anye But Jesus, being the blood of God Himself, the created blood of God, caused this distinction as far as memory of sin because it was all laid upon Him. And when the Calvary he died out of the face of God and suffered and was cast into hell because he was sin and laid our sins upon Him.
Eye le afi ma la ezu míaƒe agba wotsɔ la ke tsɔ míaƒe nukɔwo yi yi kalvaria eye tso kalvaria yi tiaƒe eye mawu ƒe ɖe dzi le ŋkeke toa gbe hena míaƒe nuvɔwo ƒe avuléle eye egbe la enye dometola ɖeka gbɔ si le mawu kple amegbetɔ dome wotsɔ ke mí faa eye míekpɔ tɔtɔ ke mawu menya ŋutɔ hã be míewɔ nuvɔ kpɔ o wotsɔ míaƒe nuvɔwo de nuŋlɔ be tsiaƒu la me eye wo magaɖo ŋku edzi gbeɖegbeɖe o míawo ŋutɔ míate ŋu awɔ esia o míenye
And our finite, we can still remember because we're not big enough. But He's so great that He even forgets what we ever did.
Gake eya lolo ale gbegbe be eŋlɔ be gɔ hã be míewɔ nuvɔ kpɔ.
Míenye
ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo le eƒe
ŋkume eye
nu siwo katã wònye la míenyi
etrɔ
zo nye nuvɔ
bena etrɔ zo eƒe
zɔnyenye. Etrɔ zo wɔ nuvɔ bena wɔ
eya natrɔ zo eƒe zɔnyenye
eya ta
mawu mekpɔ nuvɔ aɖeke le ŋu o yale si wɔ
eme ʋuʋu la le kristo yesu me ko. Ame aɖe gblɔ ya ɖe yi va yi egblɔ be
ne mekpɔ numatɔgbe dzi ko la nye dema ƒu gasi la da di tegbe mate ɖi akɔ dzi ɖe ʋua me katã
nɔvi eɖoƒe ɖe sia ɖe
manɔ
amewo kple
ɖe sia ɖe elabena
megblɔ be ema fia be nua mesu asi o haɖe o. Ne demawu ƒe lɔlɔ tɔ asi wɔ dzi nu kpɔ le yesu kristo ƒe
nɔƒe me la
anye ne alɔ eyama ale gbegbe be xexia me
aku
eye wò nuvɔ hã nenemae awɔ anya be gbɔgbɔ kɔkɔe le ye si menye esi ete ŋu do ɣli do afa ƒo nu alo do adeyeye alo nukake ta o. Ke boŋ esi nuvɔ la ku eye nele agbe le yesu kristo me tae o mawu ƒe lɔlɔ xɔasi hele dzadze lo mikuya azɔ le Louisville afi sia le
kentucky teƒe mi dzi la sɔfo
aɖe nɔ nu ƒom bena
ɖetugbi aɖe nɔ anyi
elala eteƒe didi tie le agbeme hafi desɔ le ƒe
agbevɔ atɔ lɔƒo alo
blaetɔ ke enye
kristotɔ
nyɔnuvi ɖɔvi
aɖe
eye ŋutsu aɖe nɔ Louisville si menye menɔ agbe nyuie kura o ede ale ɖukuwo kple zaɖukuwo kpakple bubuawo ke gbe ɖeka la
ekɔ eƒe
nuvɔwo ƒe tsɔtɔke hehe zu kristotɔ vavã kristotɔ ɖɔbui vavã
le
ƒe ɖekakloe megbe la
ɖetugbi sia ƒe va le dzi nɛ
eye
ɖetugbi la
hã le lɔlɔ ƒe aɖaba nɛ eye wo ɖe srɔ̃. Ke emegbe la wonɔ du anɔ ƒe eve wobe ɖetugbi sia gblɔ na srɔ̃a gbe ɖeka
egblɔ be lɔlɔ
metutu be asese na wo vie esi enye
kristotɔ ye ɖeka ebe
nye ya menye kristotɔ tso esime menye nyɔnuvi sue gake ebe na wo nye kristotɔ yeye be nanɔ tsitre ɖe ayewo kple dedekɔ siwo le eme la ŋgɔ esime ne
menɔ nukɔme didi
eye ŋutsua gblɔ be enyo ezu kametete azɔ. Nyɔnu la gblɔ be medi be naɖo fu ɖeka dzi bena ne ƒutɔ la
ɖe
fu na wo le afi aɖe
eye
edze anyi hetrɔ yi nukɔme la meganɔ adzɔge tso aƒea me gbɔ o medi be nava aƒeme ke mi po nu la tututu si wo wo si le am fam sia yi e ke ma ne to li ko si yi pre Israel pe a ti le mo se mo li ale ben ye alo aso o yo mo se be o to ko lo
And he followed a pillar of fire by night and a cloud by day. And when Jesus was on earth, he said that he was God. He said before Abraham was, I was a pillar of fire in the burning bush. The Moses and the David don't die. I think that's correct. Brother, amen. Moving to the veil. Then he said, I come to God, go to God. And when he was crucified, died, and rose and ascended on high, and laid his body down upon the great altar of the eternal God, to there ever be present, to act in our place, to know that he has taken us in death.
Men nya ba ye ken wo fe fe la e ye ti ma wo ka tro ba ni ba ji ake le ko ni ko ga la fe no no me polo to ko e le fo mo ji ati o ba ye be polo ko ila e ye sol so tasi e ye le fo mo ji ni ta ma si ni da de a me si no a bo wo wo glo wo mo ke no a to mu la le ke e ye wo no a fo pa de mu ya ni ti to bo na e fe ko ni ni
singe wo pa kamala to le pa mo je ni na gbe de kala ana ba ke ka fe wale wo ye ke li ka ku fu anyi aye ke li ka aye singe ju da to ke ba ye ba before you come law
Azo le bien que si le bien peu comme de bien mais le pia ya copo plein
et la toi plein de mala en en on
le fica ave et de oh et am a same singa o pe bibla la nya bena ne de fica ave et de oh yela en en lo mu se katato am si wo ti fokle anyigba le mose gba tagba kpukpi gba ngonglo ga afeto ago paulo matewu ayo keke ni fe blezi ade matewu ayo na ne si menya nu dro la me na ma o la bana enya amati khoga gele ngonglo o me no ga me li el tencho ya la ka ti le keke mamme ke me le ma yo ke fe afeto ne de me kpoko di di be nu manye yehowa o
Ekobe afeto wo abekaye Ah to ale ti bela trovane
Nyenge Yesu
the same yesterday and today
so ayire mavo mavo me Eyata masusu bela ni wakata ti da afi ma yekila le afi ti akati ka makata sia ameti ole to dro mu kele esto ti la Wanye be wo proper ji ple to wo de ti de be enge Yesu Kristo e ya make e to be ire ma ma vo me e wo nu si tu 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 wo wo to no to to no wo nya su tu wo le ta me e la bena e de nu si wo a wo fa me la blo e ye ya ya su tu pe pe le pe si a wo kata me me ho pe bla to wo e ne e ye ma pong se ga wo to ke ke si me ho a be le ti ke nye ne ke ka ka me li o ke esia yila enye nye tefe aso elebe emananye mau
ke efo nye ameno sumbe ka uti ama wopo nkugba ale gbegbe woma
tenu le numa kpom woma ha eye tamti namala kpom na miyafe miyafe yonu wopo eye wakopo le kpom na kanyere wakuma ta eye Kure wamu le wopo gbagbu wo kure atak lo dodo le tle asi ame ɖokui ɖe keke nenema aha aganɔ yiyim le mɔ gbegble ma dzi eye kure miaƒe ŋutsuwo ŋu ale si wonɔa nu wɔmi anɔ sika yɔm anɔ ame domedanom kple kple nu si fia nu ke evɔ la woaganɔ wo ɖokuiwo yɔm be kristotɔwo anɔ kɔminiɔ xɔm le kplɔ ŋuti esi wonye dodowɔha aɖe metɔ ta o ɖekɔ le wo fii wo ɖe be megblɔ ɖe mawu ŋu
And did the women get better? They got worse.
Ekema madronku no bi ngutu Jackson Tile mayi.
A brother Jackson, who's usually with us, brother Junior Jackson,
was the messenger.
megati kpo yi yamewu wo agbonono o ke eyata yakele emamela ke abusam ye yele agbletobi wo mbe yanyapotetɔma faako akuawo tui le nua ƒe baba tɔla gbɔ gake mawu nakpeɖe mia ŋu be mia mada be miate ŋu adze si nyui le gbɔgbɔ eye nya la aɖoe ɖo esia yi azɔ miekpɔe bena le esia me la megblɔe na mi gɔmeɖeɖe si ku ɖe agakpe la ŋuti eye agakpe la enye kristo le nɔvi ŋutsua ƒe drɔe me ke numa le biblia me ke le ƒe siawo katã me la amewo ɖe biblia gɔme ʋu miava tsɔ wo sɔfo xa la ƒe gɔmeɖeɖe ne blibo keŋu ke si wotsɔ nunana mletɔ na laodikea ƒe agbenɔyia esi ke nye mawudɔla adrelia ƒe eyiyi na mawu nyagbɔgblɔ le laodikea ƒe agbenɔyi me le ema yi me eyae nu geɖewo anɔ anyi siwo ke woba ɖa le agbenɔyiawo me va yi abe ale si luta ɖe gbeƒã fiatoto ene gake egblẽ nuwo ɖi asi matrɔ le ŋue elabena menɔ agbe ƒu o ke emegbe wowɔ ɖoɖo hamea luta mewɔ ɖoɖo kpli kura o luta megbe eye esia megbe wesle va eye le wesle megbe la woɖo wesletɔwo ƒe game eye le ema megbe la john smith va asitetɔ la eye emegbe alexander campbell heyi dzi nenema gake ameawo nudzraɖolawo womenɔ agbedidi fũu be woaƒo nua katã nuƒu o ke ale la nugblẽ daɖi geɖewo tsi anyi nenema ke esi wowɔe la le kpɔɖeŋu me ŋɔŋrɔ ɖe tsime si john smith trɔgoe ŋɔŋrɔ le tsime le didi ɖe tsime me kple bubu ŋkɔ ŋudɔwɔwɔ kpakple nenemunu geɖe siwo wogblẽ daɖi la ke esi míeɖiɖi va ɖɔ nuwuwu la elebe dedasi mamlɛ ɖe na ɖɔ nua katã ɖo ahe nenemuawo katã va gbɔte ɖeka aƒetɔ ɖeka ŋɔŋrɔ ɖeka gbɔ yikuya ke azɔ esi wo ɖe biblia gɔme keŋu la ekema ede dzesi be eʋu agakpe si ɖi piramide la ƒe tame menye piramide ƒe nufiafiala azɔ o menye eyae o elabena me ame siwo fiana piramide ƒe nufiafiama mesusu be wonya nu si gblɔm wole nyemenya naneke ku ɖe eŋu o gake aleke hã nua nɔ piramide ƒe nɔnɔme me gake womeda ta ƒukpe si nɔna piramide tame la ɖe dzi kpɔ gbeɖe o mede kairo kple eƒe egipte keke ta ƒukpe la meva kpɔ o elabena esia nye dzokpedziƒe eyae nye tatsɔkpe la le hamea me la eyae nye dzokpedziƒe le hame bliboa me la enye tatsɔkpe ke meva kpɔ o wogbi kristo ke ele vava ge eye megbese bena ne egbɔna la bena game la axɔ nɔnɔme ɖo teƒe aɖe ɖo afiatoto ŋutsi le luta te kɔkɔenyenye le wesle te eye pentekoste gbedasi la ahe gamea ɖo xexleme ƒe aɖe ŋutɔ me eye subɔsubɔdɔ aɖe anɔ amemawo dome ale gbegbe be anye subɔsubɔdɔ ɖeka ma tutu si yesu kristo wɔ la esi ahe yesu ve eye wòakɔ nublibo la tsoe ame wɔnuteƒe diani kɔ ɖe mawo katã siwo nye luteranwo presbiterianwo baptistiawo metodistiawo kple ame sia ame si wotsi kple mawu ƒe gbɔgbɔ la wòakɔ wo atsoe kple yesu kristo ne eva la mexɔe se nenema mekpɔe to vovo na mianɔvi pentekostetɔ aɖewo siwo ƒona sena be hamea ƒe ame siwo susɔ la woawoe woakɔ atsoe le agbenɔyi mamlɛ sia me meto vo le esi ma elabena mawu aleke ame ate ŋu eye aleke mawu ate ŋu ne miagblɔ be aleke woate ŋu nyui mahã la eya ate ŋu awɔ nu si wòtsrɔ be yeawɔ gake mawu si do ŋugbe na luta eye le afiatoto te la numa katã ko wonya yikuya edo ŋugbe be yaxɔ hamea eye wo mate ŋu axɔe se to mawu ƒe amenuveve me eye kple ŋɔŋlɔ la
ma dupe ji ewa bena me fale nto ipe to ma o eye wo do alo eye nto ipe ya keke ba yi le nto yi atrelia mala eba eye emma enye tamia fe akoma ya atrelia le dola atrelia fe beja si yi nipuya ke esima wo vela de tupi ma o kata fo he jira wo pe akadi odo nipuya Pepite janwo lupe janwo batiti ya wa ame Kame tiwa jiswa ma ufe koko mela Aji de koko jwe mame Mekwe sebe Wajong betola tukwe lege yi mame Mekwe sebe Amiado wa anonyile Nkeke mamlea wome Siwa ma do kukwa o Kebo un watro upo na nome si de kale Adaba fuku de kame Kukwa le nuke de wome Ape ale si Mye teke si Le novi ntu Jackson Petru eme Kana Nungo vla de kame le Akapela chi le eme ula Muma te eme Ye toro fodo Aso Ape ale si Mba me ene Eye Mbule nam ni la Bede kame va gule nam ni Nusu yenge epe Goma dede Mayide toro fede Esiata Eye meklom te galanda mi. Nuti a mesio le nya fokasem kre esio le afi. Nuti si a lakata wunya le wotro a megawe. Ka enye si. Ke minovi nya fokase lao domato de siade. Si si beda si mame le o. Eye wotibe ya kolo esia do la. Neto a megawe. Ka me ka enye si. Dongo ko tida wo kle le ti wo dongo aki wo jola le aki si ame pong te ga be mno chiko no pe anye pe e ti la nye fata pe pe ko me chiko pe anye he e ye be ma no mi ti ti wo jam le nye atale pe la nguti e ye nu wo wa de ade pe ti awo abe de wo kufu tu kwa ene nye do matone nye do nkwe chi Elle te fait, noir à foufou du
quoi? Well, it has to be that a job American man this
morning who was there when it happened.
If you haven't got them, if Jesus tarries, then my great
grandson,
Paul, Now, that was
amegedewo le mia domai ke aso nye menye le mai o gake
mbi
su fresh softman menya be ele afia preye makade ginye be no bi su normal le afia nye na toji ele na be mai de wison kure kuji sure ba kofode akoto le teki zipi me penyang eye Emegbe metroyi heyi de adegbe le toaji kle noviao. Ke mutimala metitre de afima no mitimitia o dem alo alo nuhi wo yonabe bo tita o le afima. No mitimitia o dem le nye ata le gbe nuti. Eye nuwo wo la bam le tututu abe ale si wo gbre ene. Ele tepe a novi ngutu Fred. Ke anye de demetikpo yi chiko. So I bank
hey
lenyet ta tutu la a peto pe dollar o li you want to that sila dem
remember ba
fisia afu trenwa o ka ti afisia e ka ti o jele agbado me e nu ka ngi nyama wele afima o ela bena me don gbena nya hambe ya kle na mau
bena
be da ti ye ni je de la ato akado ti ame ayi wali da ni to afisia eye eya ma no pe pem da mu nya be ma wode nya la ji be mati afisia awe eye enu makela megatro yake
and now
azo nyo menyele mayime bena wono popo dem etia o jojo manu nyala wono edem etime mawdo lawo didi so tipo be wa fe beta tabi kemi do kwa jim magbrave asike no ndu tume na tipo galato kuma die fe akotada be efe afalawo ni do nkuti be magro nyamai ni kata be alesi manon kulem de enwa ele toche choma mlewo gbosan kenye mekebe wono foto dem etia o ela bena etia mekbe etela mede abla ye jefe ke etia metro yide fele tusola yenye temle ke jojo gbalo o katam mekem si wola kpokpo mle tuko ape apiti apikule alo kaka abadro mekiko fele etoro fe tuko katam me eye mesusube agbalo koko la le apitia elle associated press ji amene ni epo aliliko akwa de le yame makpo asiona aso la spenga jojo gbalo kwede ji eye ga jojo la le king ditia le la spenga jojo gbalo makpo be matwe afia
ato ye gesi
eyi matututu mala amno afima nipa bila dite kwe aliliko la meti trede etia fe gobu kele ima nipo ma udola tope etile nudu sigo jila nipo epe apala tutuwe la nuki oglola tututu ke yenge si jekan le mesiko kle tefe vovovo si owo defo toale ato jojome nunga la tia le ati la le akopati mbebe ya kho nyenye na de tia de tia tengula to foto akle ametu si e foto ale langti ele numa kuku wa mto engu ato ato ale akiti abe ma tengu anye alili potro ele abena zamufe adibi me yina ya mabu ma globe ku agbadrufe ade alo eni alo nane nene ma o ne ne yina de goto la enu enu mefe ya mabu yina ya me afo akwe vi asheke ke deke mye gbo akomu ya ongu ke alili kotia le jojoma nunga la siya fe nye jojo ngongolo si le afisi siya nula eko de agbadrufe blabobo ade ema lano agbadrufe de agbadrufe wochi bo zamufe alili ngubo ke e glove eti wono ngulem de enu tuame ngula ke ato inya me amene nye do nkuti be megule nami be e de be abe ya mokuwe to bede de felipo ngu ene mi do kujia kake ya mevuade ke me nonu toma me o nene maye agbali agblole afisia woku eme kpo ame adeke o ya mevuade ke me no ya me afima o eye to bu na etia la matengui o afuma sino na ya mevu yo me la menye na neke wu ya si kakala o zamufe alidie ela bena ekoneto busia medo abe yamavu sweto ene ne ele ngoyimla enana zamufa alilila kakana le yame bate kwa de tada o di ale si yamavu sweto la liko ela bena ele be wano numa tunede ngobe eye zamufa alilila twa tjoto eme kake ya esi le agbadrofo ewoto ala pisi zamufa alilila tenwa nogbo eye ya mabuade kama nonutu ama o eye esi ama tenwanye mabuade alilie le jiafo afima metode jiafo afima gbe magbe o efe kekeme nye agbadrofe bla eton efe kokome nye agbadrofe bla vevo ade mikuya ele tututu abe ele tuwo le foto mama le afima esi me mekona mi be afeto fe zalala le abe zililiko ene gedewe esi vayi happy over the photo.
God, make that.
Mau, nabe jojoma nunya deke si be enye nyatefe tele apitia kure nyaglodi wona mutila mau na jojoma nunya dida sebe enye nyatefe ezo afika enye le titendo mejibe makira esiado
Ella bena de oma ponu kle khonye ade si le abuti am disia mahi be be wanglo nu trenu atremau atemu anye bere atibe yawo esia mu dolle eme ke alela efe kopi de ka nanom yasi nuka ngutie nebe de kale miasi la mijiredo abe da sedidi ene nikuya akwale di nimba ya nya ya kezi de kaya wange be na yida glosi ane akwi nikuya deku wakonu
eyata
minamia gato mia kwa ataba ufu bwene na mau ya ke mye nye hamia nye eye mau nyabe nyatefe eye esi meno gbetomda kure nya siya ngula kure genye piase la kube nuka yaba chode jinyela ke minya abisi meno tukson kwe anyete le trakta kwe ejepe le torofe nula asima tutu tuwe nye tefe si meglonami leti gede wodongo hafi wabacho be mabano chitredu eye ele nene mapepe le nye jojokba le siya sile
ya kule nye jojokba le o
bakle nye kakakba le siya kwe nyanu kekwede nye anguto wopwe da sedidi nula asima tutu tuwe wajole mawu deblibo eye ma tengwa dalakpa o eye ava megodo ni don kunya foka siya jia amagawe gamaka inye si makuto akule ake ni don kuchi nane le klalo na chocho mutande eye aso enabe jipwa kata le da se jim le eng nye jojo kbale de siya de to associated press ji ple nye fe nye jojo kbale ve vie to odometo de ka ple nububu de siya de la wo le da se jim le eyama ngu ke mevohade u ke gomekola katokbe wonye gomekola katokbe wenye kisoto u be wonyabana le kapukoto bukotia mumela esi me mokokware ke meli le jojoko nyabe nyamu eye tuwo wowo le mialalam la eye mokokwa de kamele miakwe dodo haume o etuwa le pupomda tu uta wole ba blam ple la lafe chesi eye si mokoko kata le gomame fude miken le miyepe ganyawo me le miyepe kristo me nukatete me le dodo waka oto me esia dota de katolicism me te nusi lanye la lafe chesi le gao popopo me bake supe ame si o lua ma wuse le mokoko nam nuva fala
God made the promise in the Bible. Read it before us. And it says the peace I have made it to you. Back and I. It will be on God.
It will be on God. It will be on God. It will be on gamaka enye si kele sabino kanyon dimala esime mwa kwa tomba se no babia msebe nukele kwa toke mamala la wunye asio de yame na mau le tomba tame dake la yima kete nye asime kepe asilepe nye asichapa eye yikwepe tugade etome eye epe dadepe jiti ano afo eton uhele jo dam sigbe gaze alo krosalo tiene heda abe galuhe ene e nyebe nyano si wanya o eye meglobena mwana nukau eye kasi akola biyade ufonu nukugu agalakata meglobena akoto la peyye eye akoto la peyye enye akoto la penya elabena maufu nyaladana uyi nueve ke esi metrova esi aji le gama yema ila mabi mtu wakala suya dele gamea be api enye asrafokpo eye tupe luwe teka keken kule le avakome woto mulo akibe eku eye oklobe eya oma vu oyala wema oma vu kwabe ati akbe u eye mehiang tonga be waku gamede engu o ejo bokan kaga toto para tema la tu efa boswe la dedale enke kenkre efa ata
ata
deda esu sovie kemamu po amanu bebe
di se dagbele enu gbereka
eya professor
no anyi ati wo de photo male person afima aleti wo glonele nkegame ti sono wo gomle nkegame kle aleti wo khodolai eye be akpodoyo eye esia ekple wo su khoseto ya ke eya eti onya sa fo de fuma pieta la mpo mo be ya tu akwa be mgro nya sia enye le wo wo kata to me la ama se se wo no pepe ti di agbe le asrafo wo to me abe afafia ene ele be wa do adagbe pre wo esia mi pe ya ya ke e
pe se
hafi ke atrani tu la mia me fam kele nu on ko pomla e globana me kho eji se ga ke emanye amabubuto bere ka zamela foto foi bere ka ngi bonwe ne pa ple mi e bobo no ani e de ape Jerusalem ye le a foto fe ko mi on pro tiene e ye me no ko me ten le e me sem ko e ye no vi ngutu roi sino anyi de afishia le poyem fifi la ke eya kwe eye wo yom to wuson lo to abisona
lo lo kale
na me eye
me to ye eto de
no anyi de afima no ningu sukrana eye me kwa kekeli sochi gama gede eme kele wo ke kwa wo tue ile afotofo kwa languti eye ejo ye toro fe goma elabena eya ma no nyi de ejo pe pachi eno ponye ma jota toro fe eye keke li ya gede ema se kom tue egblo be ndi ade ewa be ntegai ye fola abaji ano abe le ndi ga eto alo ga enelo fo alo ne 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 ma eye ye kom ya wo va me eye wo no be ye doli ewa abe kenan keke ade wo be nothing to build trouble ke nye kple roi la nye nye no vi o va fa nye le te fere ka eye nye da ade de du de ko nye le abe no vi o ene eye wo wo no li dom no do yon ma sere si me a fin pe boke
trouble
bugbe ve bugbe ve keno a vi fa e probe me o da jolili po manye si trok bona bon alili po atrova eye wo kom dade kpo afa tade eye wo tro nye nono me enye nu wonu kuna no bi ntu roi be nye nono me tro eye nye popo ma to vovo adanu ti ade a pitia kenana ne ti me ti be ma do nku ilata esi enye nono me tro esi me me gblo gomo dede esi le esi la ne e ma ba ma fi me popa kana ntre nu adria o esi me me popa kana ntre nu adria o la e ke ma me di ade la ma vaje tuliji ke e no di be ya po mu ple ke me saka no gbe domba kude ntre nu adria o ngu tete la e po nu nam to nu aga fa me ake he ga trova me ake no vi ku roi nge me glo esi anyu e wola na na manya e ye e ko be ye ye ga po ake le le nti me me ga fisi be e nge kanya ke le a fima la e kwa kwa me e kwa kwa li kansia alo alili po si le tola tame e bia mpe e te pe me titi wope e nane kure nguti be alili po na no to tamea eye medongu be le bibla mea eye medongu be esime woklo petro yakobo kle yohanes yitoji eye alili po ton apoto yesu ji eye mawuko nu klo bena esi ange dinye lonwa mklo mawu nyale e nguti e le apiti a te pe me titi o enye kwe dati suede bene nabi nyafuka se launa tengu ase egome midoto eyama mesusu be de o hie le nyafuka ji na mi mekade ji eye wo gblɔ be ye yi ɖe toa dzi eye esime wo yi la nye nɔ te ɖe afima eye be aɖe di to alilikpo mae menye nenema ye anɔvi ŋutu roi eye wo gblɔ nya ɖe alia tɔgbi be esia nye nye subɔla
Gakela enye ano le ti gade o ba yila e ma yi tu tu e anyo ano pele me ano ke ma ko khe me ma ku dre bana me ano asi chamblu ko me enye me anyo nye nye ma ko afya de ka yi eye afya de ma ko de kele me nam o eye ma ku yakame yakame song eye wono wo yem Hey, Mako, I took a spot. Yade, as you may draw, one my friend, I do po, wunye, and they had a dim lapia woman between the yell of Piao Domila, the Piadelli, Pati, Yakamum, Lana Bear, Zonalo, Winner, Fafana Gawo, Le Duaupa Domadome, Le Vongoli Zapa Felame, Kevu Bono, Wayam. Eye ma ma zangi, eto siya kwa ba ma futu. Ke ya kama omlo ati ma za. Eye wo no. Enye me kwa wo do ma twa de ke wo. Kake wa be rofe le wo katan si alo te fe singe wo be enye mo fe. Eye me kwa nyonye, fricha broy. Eye fricha, ale de kwa ka don kwa chie. Enye de vinyuya de. Ke efe ate wanyen nuko srona de di sohe wo.
I remember years ago,
I was young man, the cartridge of the car day, James Fletcher, Roy,
and he got with the wrong crowd,
and he got
me first drink. I remember
coming out of the house, and his daddy, gone on the road
years ago, was out there picking his dog on the road, far away, still on the road, and
crossed. Le tok be ade chida ti tok ga den le te eye flicha jom ta ko bana ding to be tok be ade tanye se na ti ti ko 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 nye le la da evo nye amele a hanum egbe me ko be flicha enye ngi bi ti ba be fe ye ni ko me ko ne be me ga to mama o ga ke ko to ro ro eye ji ne ne ma e tros ba ha bu la pribo eye
I'm not gonna be a fresh. He said, no, don't do it.
Oh, Magawe, oh, nothing to be.
He's a real guy. You're
my Tibana, where oh,
I'm an alcoholic. I'm a woman. Legitimate.
Why? I can't ever swear. I can't swear. Oh, yeah, so I forgot. Hey, oh, Nusia Nuku, Jordan, Novida, Hesiaji. Can't remember four. What's my four? Fresh, don't remember.
Ma zoye afisia akpora be makpo tefe ade maha eye ma zoye kekro ko bitiza fa fe la dora eye ma susu be ngpo gade ibaila ma un tekata tola na be makpo efe khame gade ibaila na be pa pa fe nganyia kekpo lufo wo wo kpo dede tu o kle ko wo tu kama ka ta ko be yi wa do je klim le ni ti fi ade o
ye
ti la ngenge si azo ku ya kama e ye amerika mele di yem o e ye fu volem nu ka wa ga mala tete manyo magule na sronge magule ne be do hi e go me nge be fresh le hi ame e ya ta ya de abla yi be mi akpo ne ya te mu ke de enwa
Widers, other trained horses and things in the corner.
And no, official witness walk ball. Let the farmer a pity woe. What did I not so good? Mole. A door, a lode, Jogria de Chile, a father alone and a me. Mazoyi, Masusube, and no, the commander are still in Yamangu, Wai. I love a truck ball, I saw to Canada.
Yes, friends, with Pacle, I'm a Cameo, Nicole.
I'm going to go to the house. Musian, I'm over on a bed. I'm on a little brother, Colonel, you're gonna laugh. Do you come on at the Pepeade, a labana, a bonala, fetal up and come? Melanaka, okay, Vassar Esia, fetalana, Glenna, oh. A letter for Melana, Vassar Esima, or Glennam.
No,
my dear, so oh.
Vassar
Esima, or Glennam.
You must even tell me.
Will not
have places to go.
Let your friends you over ye, Mela. Maglonana can nam, could I? The first you, my young woo. Emma truck but to Canada. A year, presently. A lot of you to ride the first mile on them. A play, a year plan to back me and more so much of a magic. I see him your clown. Care on Focala, then of you too. Fred
Bock,
Hey, I'm a family.
Le Montana,
ke bonade din ke
ma
mando mo basade ta ke ma lofu eye alo tom me ya lo me ke bilila e atibe mi ato alo basade eto ti ga ewo me lofu ne agudela alebe wano bobo na mi be mi atenu azomo tete ma me fole ga me lofu eye me chemo kum ke biliga no alo tom ye ba do ti fiade eye mano tamabu Nyanu siya.
One of these days, if you decide to get the wife up there, I will tell her what I'm going to do.
De tochi le afima kula ke nyemele nusi woke malala blogene o ke bon la do kwa ti afima afia blogene be manulo te kwa ti amuto beka ti ambe ya yitifo bubuko na miya ti afisha ko ke esya didi to nku bubuko akba durfo ya la fa ui de ke son So I see the shade, Nikuya.
Wait, I won't have to be a hair.
Magblobe,
tua de wole atinye si ama unam, eye mazu mofsiala si togbe mye sekpo u. Deku esi atyo jinam, eke mna puto gona mbe di aga, imita kule nane na amia de la, na buku ayi, kule na amia o, aga trokbo.
Eye,
makpede budu mti, eye vava amia tu tefe nguya de de afisya, meno esi ya mbum. Nye kede nukuya de be emia dunu, eke fesuya de si le tuachi ano, ga adreme lopo. Dano dodome ya ka mpo bili. Ami bonami, eya ta ala benya che ami. Eye, mye yi tefe suesia, nu dupe suesia. Kes me mye la, mima la, kutuwa de son, sofwa me ba, do hi la, ati uke, kake efe koko me di ngutu na nge ya, eto kakla wo, alo jiwi legbe, do yi popa, bra kiku yi bo, nito ge jiti de, no huya, ale pe, sofu jiti ti, efe tada jiti, joto efe kukwa te, kode me gbenne, me susu be, popo me ma di ngutu to, Menye amere si le kloto, yye kukia to la tigade nou le bo, te amanu, te doa takwi nou angide ya kofè, alo le tifuwe adek bo ou, to fodo gandji, e de feto ade ou, ta plache de nyakbe mauta. Beke le kè na, te takwi la di ngoutu na nye ya, ase se kako, ewa be en no afisi ma ou o amedado be wano, eye men non jeje kpom le en, Eke den rupi ame, ke don la tuki bolo. Ame ono asima de ame, bi ato alo ame plafi ade o. Nye nye tue, ke minya ale si ame ade o nyinea. Ta flache. Eke la enye, kofo me ve nye nye. Se nye ga, ple, haya haya.
One it is.
Ewa be, flesi awa kaka. Esi me wo we la. Ami ade keme katye kenu o. O, amaga. Me klobe, bini. Kutwa de nye ma sode nye jinu. E klobe. Aw, papa. Menye, de ejibe yadji wode. Ema enye nusi. Nye nye ma, eto sigbona. Mikuya. Me klobe, nye nye ma. Eye, beto tere asima kye. Kye bini kpambu. Kye yefe, latuti bolo, latuti. Kye nye la, me duto nye fo.
Somebody
in a booth, right on the Thomas Road, just way back in the booth, 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 back in
the booth, back in the booth, back in
the booth, back in the booth, back in the booth, back in
And the body that got up with him was
Pastor Paul, right? Yeah, the couple took a plea, lad, you, Pastor Paul, tu, tada, hey, did you see them, Monique? Hey, Billy,
stop, stop, on you. Daddy, that looks like you.
What do you, what do you, what do
you, You can imagine
how Paul is my celebrity opinion man. Hey, the cactus is sweet,
wobbled up,
him la,
this is over a campfire.
Mie, Oh no, I need a salamander to a neck. Hey, yeah, to blow open, open more half, would he? Mr. Sube, open to lack a taquima. I think one never went to lack two penny, love the cook. The old he, coffee cup, the car alone, and an enema. Nyeji, Chipola Dome. Hey, madam, look on, hey, Billy Flabe, look at your chew, Mugabe, and a cow. Hey, madam, look on, hey, what to Afima. Hey, brother, Papa, look at your chew.
My friend and a tail.
Hey, you mind driving for me?
Hey, brother,
hey, brother, I got to be Yaku of Wula Akia, Madumbe O. Hey, brother, I look at it, Tom Coco. I look at you, Lome. Hey, I'm not to see my mochi, a bear, a quadruple, a dog, a dog, a foot, a car, and a
lay. Come on, but
so what am I? So
down
to aji kona dota de
Arizona
de de se bona de afele Arizona gake azon la de medota de uta eye ti medo afima dedidi tua kona ano abe agbadrofe blafe to tulangu bola ewa kwa abe senutia abe ale si mabwe na mikure kaji doa wongu tie le magbe nusi ble nusi ya wakata ale si nane ame ade iji nonu fomna be ade abe ale si keko miele toge semane
menyabe edi tagbogbogblenya gake abe alesi mede globa yila de magblona nana mikpo si menyanya tefwa.
And a boy got to talking. I was talking to him. It said, "Carry out your plans, and you'll be like that."
Eye gbela la jenu fofo mono nu fo mne egrobe kayi ododo aje ekema asuna nema egrobe afeto nyemejibe mai nono nema odi ebe strong ha ajo malo ano agbele to ma ochi afima nema o eye atrozu yakame abe alesi dropula tia obe na suene megrobe nyemejibe ma nono nema o dakela nyenye nyemejibe wanye jibi namba ma agbele nema o
have to live like that. I want to do something different. But I was told that he was calling for me a problem. But I really enjoyed his life with him. But I said, you know, he can only see what you hunt. But I said, I'm good. He said, that's what you're doing. That's what you're doing. That's what you're doing. Wo yo wo ba na no afima le do pe ti ko ko ma sa me e gbo ba na 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 gede wu le afi o to bo bo na numa wo yo wo ba na to gbe ra de dono wota e ye be na gbo nya nwila e ye le apostle o pe no ma nula enya nu to to nu ga wo nu to wo nu na na ga gede o e gbo ba nu ka ni na la la ba ma tu wo le ye yi. Where is your reward?
Atika wo te fedo do le. Ale akona. Eye.
Eye jibe.
De edon kujia. Magbola na wo.
You remember what Brother Roberson told you? In your dream, in his dream?
Edon kono si no vingutu. Robertson gwa na wo le.
Wo trua la. Epo
trua la.
Along the gamea. You forgot the healing of your people.
Ewo abe mose ene
nglobe towo
kutsin lame nglobe yoyo si meto yo we megble dono o dade ayi nglobe
nti
be apoto ko ina glo afisi mayi kle afisi nye mayi ola na esi ama sogbe o
because the people that live on that
from a ela bana amo mala to dum ne ko ta
sila o ne na lo ke
mauna ga juro be maji be mato nye agbe fifi tola aso pele mo se to o evo nu ma tututu ke mo se wo
the people would not be to go to the baba ga de o ya ta de ko blo mo di
jo yi de gbeji ga ke mautro egwe
ke kubukula
englobe dukola fofpepe eye ala magrobe akoto nengebe ala ke makemwe
asombe
pakle akdale manyamanya pakle enkomaje kupe akdale
kanya kupe he makemwe
eye amawo adoda flim pakle afisi afibe wase nyanyi chela. Afetomau
mwenye
vupe
nusiyaki
koto
nusiyakomede
eye mekwabe Billy ebe mika dimnele eye mebe weno nukom nama o mika ngutie eye mekwabe ebe mejibe maklonyade na u
mekwo
dure ade faye tepe metitio
edro
mkuchibe yekwa ngutuma sidi ngekule fresh maha
na
dia dao na etroji de tukso meli drunciane ke Billy nanele jojom nuale jiyim fifila nanene no fom nam ke meme susu be woye etrokpom sagada fomadie hetose de mieno fukum yina eyata le metifia de o magbela eyaka to aloake ke nyama no fwa kuchi no tama bumbe ka temu anye nu mafo komedede ke ga no fwa kuchi teko le moji yina
eye sire kama kola eye enye siga jenu fomake eye wonglobe pro denye magula nawo lokoma chetia mbe na wonya nyukola la fotowa Ekwa pagede o bayi, ale si mekpo nu siawo, enye nye meda fo mo me na, te kanye nye aloti ni takpo bede o. Menno chiche de o pa do mojube, te do ati siawo, eye ati eva ma o koji kute tele. Eye me, ati au kata ati koko de, abe a fo bla ton ene ko, eye o sedo. E siawo ya koko te do jifo, menne aloma kepa ete, nikuya. Deka le go, deka jie, eye deka ha le go komeji, eye menne o. Mi do nkung te galaji a mi kuya. Wo ngulede agban le wo me eye ele nye agban nti nyakle nwo keme. Eye wo ye izipo tene na makaba kaba. Eye wo klobena do wasira na agbe kutetela. Eye le esya makbela. Me gakpo kutete makele atito gangu. Eti me mokudu yi afima. Eye wo klobe. Wo nyanyo glola foto. Na wu wo sbosbo dola nublipo. Eye le babage esi me. Woma khon pa fia si le blibo la o eyeta magak blindi azo o yi azoli la chi nou ma okata trova nye susume eye ma donku Marilyn Monroe si eti
mwondi si
mek pobe eko amlo konsida de kadongo aki wabakula kale si ya ma wopobe e wwe dokwi e voma wwe o
wopo
na wopre e wopi tonko nou si le jojo gela eye wopame ha eye abale si wopame na kota la wole afima le kagi na anofya wuge meto nyonu jia de ama bubu tefe Yon vibu buli, si enye etoka todi vya, si nye 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 Danny Hardy, enkode Jane Russell,
etoka todi vya yi,
enye Baptiste yon tuvi. Eye menoma unye glom le Los Angeles, le atita la upe nou upe, e nane no afima no,
tam de
kuwa ka oji, eye upe ya wo peta tono, anyide afima, eye amankuta gede wo vakpe tade afima. Eye sime gloma unya vo, e jole nge glopi aji yina, no jaji amlobe, e labena odo gweja sila de, dukwa kata mele, e joji, eye wolebe wadoli ya falala. Le lido do ya vala yi isi ame. Esi me, woti rejo la, alebe wado kutasi la da, eye waga tro adek befale, ya vala lepe la, eye meno Clinton, afisi imie dung, njinu dudule. Eye esi meno di diemso, nyaklope koko toa jiva, gome toa jiva, deka kucha, jedeke ade, chiko, pe blaton loko la, kutuo vakla atiko nam. E globe, Nyenye Danny Henry. Ke nye menye be novyan kwenye abeti no televizyon lalem o. Ke eno televizyon lalem na kriso to a sita la u. Ke eye enye jen kuse. Ma wala ma etoga to di jia. E dada nye pente kuse a upe ma unya glola. Eye esi wopo tuti gwana kwenye. E to epe asio pla kon nam. E globena ma unya jira u novyan tu branam. E globe me pomo be me ti amati sobo o ka ke ale ti ama tonwala be da ma ate mo anye ya de ti ata bla bo bo ton lia e ye e ti wo glo e ti ala e de ati ade ye do do me ka ti ade si e ba sona na mu ma to bi po o enye baptiste to le koma hanu
Hey, Cassia Cola, a former sister. Hey, what I am to our old. So I know, I need a fishy or no, a fima, no, a fima, Fred. I'm an Indian, no, a fima, my may. Andy, I'm a tolle, a fishy, I won't know, a fima, my. Hey, Maganya, who see what blow old. Care saying on the Sodel, I need a fama, a fishy, a blobber. So, a mamma Hiana commanded the old. Enye français gbe akwaku de kakwila gbona menya français gbe fanya ti de kaha o ke e wole be no wa ngulo wala enye to ara na no anyi de jukuji afima gbona ele te fe mengulo nu si ogbona la tadi enye le ke ke meda ke la ta da he to ade de kantola no ti tre de glinu Eso vango heto ngongula wo sople wo newo. Eya inye begomede lana UN le franse gbeme. Eye utusile apie lange vitor lotu. Si to anabik kami amele afima. Engule taji eye mokpo esia fe gomede. Mi doto esia ne de matengu akhni. Nye vitor le tu, nye franse viti di akou akou, nye kristoto si o koko gachi, si ko koko kwe. Nye adresi enge, enge nanakou, asheke Norking Road, Los Angeles, enne ple ade, maintena Betel Temple, plolala enge Anne Vic plolala. Gomade de vavan si mede de go, na nyakwadi si o gronde, na vingu tu brana mu, si danyi mari gronde, kase kbeme, le jupe, wi de ke liye, pere kalapa cheke bla, jepo de keme, le nyanyu bikwa fe, asitala o fe, ndinu du fe, nyakwadi la, fe gomade de vavan tola.
Now here's what it says.
Because thou hast chosen the narrow path. Eti amohakela, mosesela ta, esole wongto,
thou hast walked in your own spirit.
Ele na buto sambe, awote, epe etia, nikuya.
Thou hast picked the precise and correct
place. Eti amosile tepe tututu, nyamatoto sile tepe, ke eya inye nyemo, wote flire nyemo te, bogotakela gatole nyamaglom. Lenya matoto wote tieta la dipo fa goma kade le la la wo le la la wo nyamatoto tianyi kanye
si
asomi do tonwi nyamatoto tianyi kanye si awo asia de de le do kwisila nye nusi awoi eye wanabe dipo ya kola na va eme le lolo mau metola me mi deje sibe do nya la va api do nya do nya la va Mikuya, Francis Bay, as all UN fair, Gomma de Lede, Sia Gomme, Aya de Catula, Menanga Chi de Capena,
Western
Anacaco, Nenamato, Pinga, de Dodo O, Baptiste Towing, the four Bagadem, and Afima, Market, Belafed, Aye, Woglobe, Evado, Afima, Chitrede, Afima, Hedro Tom, and Nomonia Blom.
Now, in the love divine.
As all alone, Maumetolame, Maumelolo, Alaka, Tavanya, Maumelolo, do, Menya, Lio,
the Holy Spirit,
Maumelolo.
Now, as Billy and I started on down the road,
Azo, Aye, as in your club, Billy, Jamodinala, Nikwe, as in Yaka Jamola, Chi, Yinala, Vinica, don't allow a cat, Ebrobe, Manaja, Sima, Wow, Aye, Magrobe, Poto. Nuka,
wait a little bit.
Mela la dieke, Meglobe, Nuka enye jesi mafo, afeto. Eye, magala lam nitiv, miadeo, eye, elumake meden kukwa bili. Eno, alodom.
And he said, I'll give you an everlasting sign again. He said,
eye, metoko aliale, akalokwa mebe makpo, mewa blewu, minyai, eye, oh, miato, afeto fwe kokolae, ewa nama abe, ma do liya papi, ene, eye, esi mekwe la, kasiya mekwa tuwa ade, sifwe tamele yi, meglobe, nye menya, alo kwa jesi mafwa, deke le numangu.
He said, your name is all over.
Eglobe, unglo wongko de ngu kekeva yi, mesusube, nuka nye ma, ke, megbojo kem, eye, meje,
tekoto.
Billy Pope Globana, Kalawa Womb,
eye mahenye asio da alia ya so no nye asitem wonye be sino no jajama afi.
I said, Billy, something's happening.
Maglobe Billy, nana le
jojo. One time, I know what I'm wrong. Mete
je si afi si me dafule.
I know that I failed God.
Eye wo no na ma be, ye me se, wala sama chim. Kiko ama kumati bubu bo, akpena na o, odo o, no o mkwa gbato o, kwa e wo to, mate, kajiji ade,
asi no
ga o fe be, wo no, imbe, anyi, anyi, bongbo vo o, kule yi. Nya hala Yesu ba katia kagato matengwa kobe dolela umlo atisha piken eye wole nambe makote bili menya nisi lojojom o eye mawu o mochi metote mawu o mochi kotu watame eye makot tokbe adrema o azon le afisi ane miyajibe miyase nane gomela.
There was seven
adre no twade petama to de kai sijiji agbadru ko gede o enye to mamle abi na kere to ko kemi ame le ema megbela to bu bo na kema gali o ke eso to e jape ye to rope to chare nu o eye no to ta mane chepo swe e begba to oli.
And then a large piece.
And
then another small piece. And then a larger piece. And then a small piece.
And then a very large piece. And then a very small piece. And then a very large piece. And then a very large piece.
And I said, Lord, I do not understand what that means. He said, how many
pieces are there? And then a very large piece. And then a very large piece. Maglobe adrele afima ngongla jesi nenye le wongkome bera amna ha ama ma arara i ona bera amna ha ama ke chope toke atuele afima eglobe chope etoma wenye nge musa banto bayakle etonia banto enye
wusko sumbo tofe akbak banto la tofe swe ade
emmebea wongenge ngusen banto e ekoko vie nyingaye jesi le asingu esi amegbela tomatoto tiade le emme afima
nge yi timme hede emmebe
be
yite mungu nye akba nye
tomato gede wo donkochi eye emmebe jime nyawo nyanyava si enye hese ngusen valia. Ata ma kwabu bo ano fefe ade ova yele afiti akure to tutuwe swe ma otoke mu mitwe. Sama abe enye subo subo dola
mefa kade wu kene.
Eye le esia magbela eto yaba eto enye nu wawo wu nufe noba mikwea. Eto lia la. To tutuwe keme enye ato
ama nufe noba.
Eye to tutuwe bubu keme enye adre.
The number of
singe nuwo singe blibo dede nuwu nkeke atende woto
atelia
nge sabat kochira la pen wuwu eyi la pen wuwu mikuya aye matete fatu ya bili aye malen kuda wo
e baba
emala
kokeli nemba mkope kike
edo wosusu mala don kute fasi aji na trova afishia. Hey, Billy, what was that name, Robert? Papa,
oh,
it's a good woman, da. Yeah, I like to hear the name.
The man
who, yeah, the one who is the patchy, a chimala, a duko, bibi adeli. Teda to do the siya de po
mukoko,
agbadrupo, ope, agbadrupo.
Hey,
badu do duko, uku yade le moa, pe miyame akima.
I'm returning to the field. Hallelujah. Oh,
in that day, Aglame. Amen. Togilo, the Catula, Mala Agbealo Macula, Macoto, Mauhala says, Kuna, the camp. Metafula, Apatology, Mangela Jin,
Moko,
Danyebe, Mawo, Maja Baba, Minama Gloss, Yademe, Nikuya, Napocalaga Potos of Boa, Minama Gloss, Yademe. Mekibe makpo Yesu Kristo na deteku moto tuare kema no ngwe eye mina mi no visio le todrom nya fukasia ple na mesia na dongi
so
with a ministry like that until I see the difference in my heart about it. No matter if God did tell me.
Mau blenam o. Kemenye to troma. No bim to roi kope ekogo. Elebe nema na tro. Elebe na yungto le nye chima la. Ne me dogo yida a fi ma kle se se la me si le me nye fi la. Me gale se me la me nye fe a ki a fe wa se ke da fi ma a fi. A ki a fe wa we a fi. Ke se se la me si. Je fe wa no me nye ena a me wo la me li o. Ma se re esi ma ko se se la me ma la. Me yana mbe ma yikura o. El la bena. Mavazu aye manuala ke pasia ukata la meja pa pa subo e ya makle ya ni kore e ye ngimele kutoko ya ji asima eti manye aye manuala o elebe masile manye bana manye ki ple rikita ye o e ye manye ratoto sia ye o ke bon ma u vio ne manye me Mesti ogba wala ba mayi pasere masile manye ne mala de ko mano Eyi yi blam fokhla anoma unya blam le tekpekpe gade wo me ple nuwo kem gake manola lam
ga little song
hajiji sede le asinye nyematengu achi o depo matiba maklina mi mobio depo mele edom de etepe depo majie nyemeto de sede dade enofe hade o menglo nyi o nyemenyane matengu alo nyematengu akli goha o Esodek bedidi lanu ple kola fe
of the battle hymn of republic.
Gloria, gloria, alleluia.
Ici quoi?
Gloria, gloria, alleluia. Amenenye. Tayade. Nikata mi sesi akpo. Mawunya glola de le soji ni don ku echi a. Niku ya.
The circuit rider preacher went riding through the land with a rifle on his shoulder and a Bible in his hand. He told the prairie people of the blessed promised land as he went riding, singing along, leaning, leaning. Leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms, he preached a coming judgment, a fire and brimstone, and a glorious endless heaven of the justified alone. As he rode across the mountain, you could hear him sing this song. As he went riding on, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, oh, wonder-working power. In the precious blood of the Lamb, the old circuit preacher. You remember? See? Now his rifle's old and rusty. And it's hanging on the wall. His Bible. Very worn and dusty and seldom.
Mono tite nungi fia esime, mono nusia ngulom, eto nye afiedro, nye tuho kwe la chie esile,
nye, mesu sube,
maga titi.
Oh, glory, glory, hallelujah, I stood this morning when I was writing that down, put my hand on the whole gospel, hang on the wall, so it won't be long.
Hallelujah.
Bible's old and rusty. As it's hanging on the wall, that's right. And the Bible's worn and dusty, and is seldom touched at all. But his message from this Bible is his judgment one day, and his truth keeps marching on.
Ma wo fanya to fa anya Biblia sia. And eh Yesu Kristo nya eya banke eto egbe yide mabomabom mai. Ma wo dolade soji so fo tu kuchi mai. Le fa Biblia de asi ale sodom to to fa. Le le tochi ple le vego glome ple afi sia bi tele go fa dem millennium bona le von dotro ki bona di lana amama choma cho Eye wole gbefa de mawu fofia rufena amajochewu nyatefe wete sa kuta kwetiti lalle nebia ke bibla yala o woto kototo gbale ade toli etefe kaka mawu penya tefe la kotole apoliti wodo kwa fele na make etefe hedro pe echi abe alesi wonona da ene
God truth keep marching on.
Azon mina mia gachi ake eye mia na asi azon apoto yesu ira ta ku shawo yesu pito kapuna mau azon mina mia teta ku ye ko
praise be to God. Now let us bow our heads just a moment.
Elegamaji tututu no bin to Rudel. Zova afi le mniti de kamme na dogbera. No bin to Rudel. Nya no vi ato wala o dom tobu bu le afia. To famo pe zato wo swe sile nya kamme. Esia ke mu ha patamme. Ke me se ale no bin to Rudel. Sitre kale tue na na nyanyela. Ke ale ma ma dolanya sia. No bin to Rudel. Bana musianu ile mwachila au matobo ko fe to ko bangbe o ke bu eto afawo wo fengbe ya ke eto jiru ngbe ha nwae nyema madron ku jibe esime ma fo titre no no si agbala go ha nyi nto danye kle fufu nye o jibe yi wa nyamle afeme ku ya ya ke o mi ato ale ke wo afi ma nyro wo le afeto yesu fen koma mokpokpo de kafile asinye egbela de titre nono latai jile jonya muto bana bibla fe egbeta si to ma unya glola so do la popola ji padro pisla to kwabe amo fe asisu eji eye wo pale enwude asisia pe ha eye wo to kama ga ton ko ho to kredo okle no bude sia de de ema ha nyate fe magale azoliji kokoko ele te fe egale azoliji kokoko awuna ira mi ni aduma mesiame eye miele mokpo me ni agaba kwa mikuye basara ya mayila de ni alo aba nungelen de kasiame azon ni amesio le afisha kle
esiwo le to dom nya foka o sia mi noviawo mi to kada pe ma una to nu ma si budam le ma do ko po de de ma me le afima la do nye chichi ele bobo en to be ame natu amado ki po po de de fegli ma do je ni to kle no bi nu we ti no anyi de afisia ti le chitre nu le ngbe afi enye amenyua de ke so do ki de ki po po de de me do ki po po de de fo ma bi bubue e wo nu market tutu no bi nu we atengu awe bubue de kona konu su de de wo susu me ai ti ano nu susu ne na ma so yi na ti so kle ngongla wo akoda be enyolo manyowa eye na yiji to afima ende selama na amona ga budemi o nikuya elebe mia don kuchi be menye atiwo ye woto wowo o mutina kle vuonye amagbeto simalu vole ni dogbera de tanye ni kata ne mielo mabuna yira mia zo mia de tato eye mia bia no bi ntu rode menye be alombe taflache yo no bi ntu
Not
just for last, I had a dream. I dreamt that you had a rock with you at this moment. But I dreamt that you had laid that rock down for some purpose. And that rock was restored to you because it pleased God for you to use that rock. Tap kapuna mawu. I met Yanga Sopo. The one eno dume mau po de kamme esike po muto ngonge be me joyina afibu bumi kuya joyina le toro pe joyina de le toro pe da le yi ma mles yame no bing tu chiti panel aso do hi amo ate wano anyi so adno nyabia mo do kwe kude amesi woku agro wongu kude rokula wongu bede nye lona de kume vide siya de ple mochi o yake nye kwoji sepe di maglobena eye wafame le keke mamle wome fena matro nye koko akode ame oji eye wakblonyadi eye wakpong tega o eye wakudre o eye ziale siye siya le diplape oji kola enye nye tota sibe makho enji aste enye mante tope kene ame o bo dwe ola ne afoto la mena gomedede ola mi de asile engu wo yina kene enye nane ne ame ade doa de yeye ola elebe wanye nane si yina hamela eye elebe wabaye maha ne nye kpo ame baba ola anye bobovoye elebe wavame elebe na de ye ye wo fe komode de la nya glodi wo nye nye nya be le tefe eye ta ye dina le afisha be nye no bibla fe akbe ale tiku chene jika de nane kele eme alo ato nane ke akbe de emu o ke mino efe akbe ale tiku wole wajira akotola esi akbe de emu nye no vingutu jiti be mekwoye jise ma wu me glo na mbe ma yi azon be ma wo kpo me wo ekple nu vo o ke bo ng be ma yi eye ma no e wo m ko mi ku ya
let us pray now brother
ina mi adu gbeda azon no bi ntu mu ji ame ade chi ina la vie mi ko to no anyi no fa ma si ame mi ku ya ko bi to ku fu na be won bla ni kpo kle nyunyu na no anyi kle no bi ntu we le Yesu Kristo fun komen nabe wa trok bojuro trok bo venami afeto eye na na musa kule la mase eye ta kede ngunye epe jigade asipu kuma yake nino anyiko amesiame eye nidok berade ko afeto Yesu nabe wo nyonyo kule nubula ni popo na no anyikule no vingu tuwe le Yesu Kristo fun komen evo Asi ma male titre de ba famle ku isi aji le afisia. Si e o klo kuta fe ma unya o le fun la. Asi ma titre de afisia. Afisia ma ala fa o to gbedana. Ni to o pa mala. Ma to asira li. Ma u ko tote. Ka fe tote. Eye.
Menya nanaka ube mejo Yesu Kristo fanko o. Eye efe chigade asido o wome. Abe atito gafos pola wene la. Ele etiak blomle Yesu Kristo fanko o. Eye mama wanu kuwa.
See, I'm so thankful for heaven to the way that we follow. See the grace of God? The Lord be blessed. Let us bow our heads.
Mikpo maufe amanu bavia. Waira apetola. Minamia bobota.
Heavenly Father, we thank you now.
Nyele akpetam na wo. Asonde wo.
Ever in our
midst.
Yea, Lord, all in my midst. Give me the rod of the law that I might stretch it out of
all
the
sickness.
That I might bring it
out of
all the balls to bring deliverance to those who are in need and judgment to those who are rejected. Grant it, Lord. We thank you for all your service. In the name of Jesus Christ.
Nyeda akpena wode wo dome yonwela katanta le Yesu Christ ofen komme. Amen. Nothing to Rudel. Mauna Irao. Nothing to.